ngithanda ufunda kuNdumiso 57 phambi basithandaza masekumele ngenyanga iNdumiso 57 ndibabale Thixo ndibabale ngokuba uzimela ngawe umphefumlo wam ndizimela esithunzini samaphiko akho kude kudlule inxwaleko. Ndinqula uThixo osenyangweni, uThixo ondifezelayo. Uya kuthuma esemazulwini andisindise. Emngcikiva nje ondizondayo phakamisani. UThixo uya kuthuma inceba yakhe nenyaniso yakhe. Umphefumlo wam uphakathi kwengonyama. Ndiya kulala phantsi nabafutha umlilo oonyana babantu abamazinyo azintshutshe neentolo. Ulwimi lwabo lulikrele libukhali. Ziphakamisele ngaphezu kwamazulu, Thixo. Lube phezu kwehlabathi lonke uzuko lwakho. Side sifike kule ndawo. Thixo thembekileyo, siyakubulela ngeentliziyo zethu zonke. Ukuba noxa sikweli hlabathi, kodwa asingabo abeli hlabathi, asingaba lapha. Ithemba lethu, ikhaya lethu, liphaa phezulu. Apho singazi nto malunga nenxwaleko. Nkosi ethandekayo, silangazela ukuwushiya lo mhlaba size kuwe endlini kaBawo. Sele uzilungisile indawo, uyeza ngokukhawuleza, ngokukhawuleza okukhulu. Siyakudumisa, siyakudumisa, siyakuthandaza, sicela ngokunyanisekileyo uba Nkosi usisikelele. Phakamisa ubuso bakho, phakamisele kuthi, usiphe uxolo lwakho. Thatha kuthi yonke into enokuma phakathi kwakho nathi, nokuba kukuthetha noba kukwenza. Nkosi, Nkosi ethandekayo, yanga igazi lomnqophisi omtsha lingenza ubulungisa buze busigcwalise kude kube ngoku. Siyakubulela nangalo mhla, umhla wakho uba uthethe nathi usisikelele. Yanga ngakholisa kuwe uba uzise phakathi kwethu usindisa abalahlekileyo, uphilise abagulayo, ukhulule abakhonxiweyo. Ndiyacela usitywine sonke ngomoya oyingcwele, usiphe itywina lobuThixo Nkosi kuba ukuhlangulwa imizimba yethu isondele ngamandla, namandla asindisa uYesu Kristu amvusa ekufeni uhleli kuwo wonke umtshakazi. Siyakubulela khona Nkosi ngokusikhulula usisikelele. Yonke into inikwe kuwe. Thatha abo bavayo usikelele abo bathethayo. Thetha nathi njengomhlobo ethetha nomhlobo ngokuba singabahlobo bakho, ngokuba senza oku kuyaleleyo. Sikunika imibulelo, sikucela uba ube nathi egameni likaYesu. Amen. Ndithanda ukwamkela indlela ekhethekileyo bonke abo balapha okokuqala namhlanje. Igameni elihle leNkosi. And the gumba ukhona umuntu apha othe wava ngokungakhathaliyo walandela ngokungakhathaliyo.
And I think that we can say with conviction.
Sicinga singatsho ngokuqiniseka.
Very close.
Sisondele kakhulu ekupheleni.
We see the development.
Siyabona
ukutshintsha
okwenzekayo ukuba akucothi kodwa kwenzeka ngokukhawuleza. Omnye ebengenakucinga uba kunokwenzeka. Koye oku kubonisa kuthi umsebenzi owenziwa nguThixo hayi kuphela ukuba sibone nje kodwa ngexesha elinye ukuze thina ukuze silisebenzise ixesha sikholwa sithwale umsebenzi wethu iNkosi esinike wona. Xa sifunda isityhilelo khethekileyo ngoku iintuthuzelo ezininzi ziza kum kakhulu ngako oko ndikutshoyo uba iNkosi yasinika umzana uBranham indoda kaThixo umprofeti othe wanokutyhilelwa ngelizwi lobuprofeti anxulumane nathi ngawo umoya. Namhlanje sidinga uba siziqaphele izinto ukuze sazi uba zihamba kanjani izinto. Singaqinisekisi ukuba besithetha iminyaka amalunga nenyaniso yokuba ukuba kumele lifike ixesha kwaye abo baza kuxhamla ixesheni bavuya nathi. Asiyi kuphela kwimazwe asempuma kodwa ngokukhawuleza eRed Square eMoscow noba yiTiananmen Square eChina. Ixesha liyacinezela kuwo zonke utshintsho lwajikelele bonke abangaqondanga omnye phaa naphaya bashiyeka beziziyatha kodwa Nkosi uThixo uye wanendlela yokuvula iminyango ukuze azosindisa ihlabathi ukuba kubhaliwe uba le vangeli yobukumkani iya kuvakaliswa kuzo zonke izizwe kwandule ukufika isiphelo hayi ngaphambili kodwa emva koko kofika isiphelo. Uba siya asifuni uba ngosopolitiki isibhalo sithi sikuthethile ngako oko kwisityhilelo 17 ndifuna ufunda imiqolo emibini okanye imithathu. Sityhilelo 17 uverse
17
apha ithi kuba uThixo ubeke ezintliziyweni zabo ukwenza ingcinga yakhe benze ngcinganye babunike irhamncwa bukumkani babo ade azaliseke amazwi kaThixo. Noba kusempuma noba kusentshona usomandla onke mele abeke amandla abo uba abonakale
Central Europe,
njengomphathi wamaRoma wayesele ebonile amarhamncwa wayesele ebone amarhamncwa amane wanikwa isityhilelo ngokungqalileyo akhona amarhamncwa amanye abonisa amagunya amane ehlabathi, elinye lizawuza emva kwenye, elinye iligunya laseRoma. Imkhonzi kaThixo kwisiqithi sasePatmos wakubona eli rhamncwa. Irhamncwa lithetha ukuthi igunya. Ubona irhamncwa elaliphaya alisekho, liya kubakho kwakhona. Ndifunda kuko isityhilelo 17 verse 8, irhamncwa owalibonayo laye likho alikho liza kunyuka liphume enzonzobileni limke liye entshabalalweni. Baya kumangaliswa abo bemiyo phezu komhlaba abamabhama angabhaliweyo encwadini yobomi uselokho kwabasekusekweni kwehlabathi. Belibona nje irhamncwa elaye likho elingekhoyo likho noko. Kuza inqaku ngoku.
And here is the mind which has wisdom.
Nantsi ingqiqo enobulumko. Intloko ezisixhenxe ezi ziintaba ezisixhenxe ehleli phezu kwazo inkazana leyo.
Who does not know?
Ngubani ongayaziyo? Malunga nesixeko esineentaba ezisixhenxe. Hayi intloko nje ezisixhenxe uyinyaniso, iintaba ezisixhenxe, umfazi ohleli ehleli phezu kwazo, hayi Moscow kodwa yiRoma. Moya kaThixo kumprofeti wayifuna wabonisa, kwaye moya omnye kaThixo usekho, kwaye ndiza kuthetha soloko ilizwi lam livakala, ndizaziphawula ezi zinto ndizawuthetha ngazo, kodwa abanye abazukwenza oko. Bajonge ilizwe jikelele lo mntu unamandla onke wexesha lesiphelo. Nditsho kunxulumene noku thanda kwakhona ndimbulela uThixo kakhulu ngokuthuma umkhonzi wakhe umprofeti umzane wethu othandekayo umzane uBranham. Asenzi isithixo ngaye, kodwa sibulela kuThixo ophilileyo ngeli xesha lokuba sithe safumana ukuphiwa isityhilelo, hayi ngokukhangela kwethu okanye ngokucacisa kwethu, kodwa ngesityhilelo ngako oko kwenzekayo. Umfazi apha ixesha elinye iintaba ezisixhenxe. Apha sinomfanekiso wonke, siyakubona oku phambi kwethu ngokucacileyo. Igunya elaliphaya elalingekho liyavuka phambi kwamehlo ethu. Akunakwenzeka ukuba osopolitiki olusopolitiki nosomashishini bathethe ilizwe elinye, babe nezive ezinye, besakha indlu engenafestile engenaminyango, kumele pha bajonge baphinde bakhangele. Usosibajikelele uGorbachev watsho eRoma wathi ngoku kunjalo. Zithanda andifuna ukuhlala kuko, ndifuna ukugxinisa into enye. Sifekele ekupheleni kwexesha lesiphelo. Xa ndicanga ngenyaniso yoba kwimihla embalo umhlobo wam uGorbachev uzawuncamisa iring kapapa, ngoko yinto emanyukunyezi ngaphakathi. Kodwa ngexesha elinye ilizwi likaThixo litsho ukuba babe babengcinganye
bunike
irhamncwa bukumkani babo ade azaliseke amazwi kathixo emntwini. Akunokwenzeka ukucacisa konke oku apha. Singagxinisa kakuhle uba inkosi yam ethandekayo ime endaweni yam namhlanje iza kungqinela kulo mhla esisibhalo sizazisekile phambi kwamehlo enu. Andazi uba ukangakanani na oku kuba kutshiwo, kodwa inye into endithanda ukuyigxininisa yanga uThixo angasipha ubabalo, hayi kuphela basiqaphele kweli xesha kodwa basisebenzise, sisebenzise ukuba sizise ivangeli enginaphakade kuzo zonke izizwe, kuzo zonke iilwimi. Namhla kusentliziyweni yam ukuthetha ngokholo, ukholo olunentumekelelo, ukholo olungekho semazwini kodwa sekwenzeni koko uThixo akwenzayo. Mandifunde ezinye izibhalo koku. Siqale kuMathewu chapter 8 verse 1.
When he was come down from the mountain, great multitudes followed him. And behold,
ke kaloku akuhla entabeni apho walandelwa ngabantu abaninzi. Nako kusizwa neqhenqa waqubuda kuye sithi, Nkosi, ukuba uyathanda unako ukundihlambulula. Wasolula isandla uYesu wamchukumisa esithi, ndiyathanda, hlambuluka. Lahlambuluka kwa oko iqhenqa lakhe. Ingcinga endishukumisileyo kuba umbuzo wethu ingaba uyathanda na okanye unako. Okuqala enkosini, uyathanda unako, kuye zonke izithembiso zingewe zingu-amen. Uthi buza umbuzo ingaba uyakholwa na. Lo ukholwayo uza kubona ubuqaqawuli bukaThixo. Hayi umbuzo othi, Nkosi unako na. Yena unako, uyafuna, ufuna bonke abantu bancedeke, ufuna uba sixolelwe, ufuna uba sisindiswe. Uyafuna ufuna ukusikelela namhlanje. Lowo mayingabi ngumbuzo. Umbuzo kumele sizibuze ngulo, ingaba siyakholwa na. Unako, uyafuna, ingaba uyakholwa na ukubona buqaqawuli bukaThixo. Ndikutsho oku kwelinye ixesha kwandishukumisa ngenyaniso. Sinevangeli ezine nje ngengxelo yako namalunga noko inkosi ekutshiloyo inako, nokuba le vangeli kaYesu Kristu naphi na apho ishunyayelwe khona, into enye izinto ezinye kumele zimele ukuba zenzeke. Emva koko ayikokuzicombululela, kukwenzeka kobuThixo apha kulo mhlaba. Ngako oko sineendawo kwisibhalo esingcwele kuba inkosi yayinabo, yasebenza nabo, yalingqinela ilizwi ngemiqondiso nemangaliso. Sidinga ufika kwithuba kuba ukholo lwethu lusondela kakhulu ekwenzekeni ukuze oko kuxeliweyo apha kwenzeka kuphinde kwenzeke ngokutsha kule xa udlulileyo yale nyanga idlulileyo. Siye saphatha kancinci kulungiselo lukamzana uBranham, sibona ukuzalisa kwezibhalo ngathi zange kwenzeka ngaphambi kwakhe. Wayengoyiki, wakuthabatha wama kuko. Wayesazi isibhalo asikwazi uba saphuke kuko okuthi xa kutshiloyo, indlela akutsho ngako kuyinyaniso. Mzana uBranham wama ngako waze waba namava xa isithunywa seza kuye e-7 kaMeyi 1946. Mzana uBranham watsho ngokucacileyo, abayi kundikholwa. Wongeza wathi andinasikolo ngokunjalo njalo. Impendulo yayile, imiqondiso emibini yawunikwa wena njengemiqondiso emibini yanikwa uMoses umprofethi. Ndifuna size kwinqaku xa uThixo ethumela umprofethi ebonisa umqondise kwenza oko ukholo ebukhoneni bukaThixo kumele nje kube kuthi, kumele lube phaya ngalo ilizwi lentshumayelo. Ukholo kumele lisetyenzwe uba uThixo ngokuqinisekileyo akahayanga ekhaya wamka ngenxa yokumka komprofethi wakhe, kodwa inkosi inabantu bayo kude kube sekupheleni, kwaye samkele ukholo olunye, amazwi amanye, ayikho into etshintshileyo ngokuchaseneyo. Siyavuya kuThixo wako oko, sikhokelwe nasenzulwini ngelizwi ngentshumelo. Usikholo kumele lusetyenzwe. UThixo uqinisekileyo akamkanga wayekhaya ngokuhamba komprofethi wakhe okanye ngenxa yokumka kamzana uBranham, kodwa uThixo nabantu bakhe kude kube sekupheleni, ukuba samkele ukholo olunye, ilizwi elinye, ayikho into etshintshileyo ngokuchaseneyo. Siyavuya kuThixo ngakho oko, sikhokhelwe nasenzulwini kwako oko uThixo akutshilileyo kuthi. Yayintoni eyayikho kwiminyaka eyadlulayo noxa sikholwa asikabi namava ayo? Oko ndingatsho ukuba kunamhlanje ngoba balikaThixo sityhilelo sokuThixo entliziyweni yakho nayam. Alikho ithuba apho uThixo atyhila athi etyhilile kushiyeke kungacacanga kuthi. Oko akunokwenzeka. Umoya kaThixo usikhokele ekucaceleni uya ekucacelweni, enyanisweni uya enyanisweni, eluzukweni uya eluzukweni, ukuze ithi intumekelelo yobuThixo ikwazi uba ingene. Kumatyweni umzana uBranham athetha ngako oko, kumzekeliso weoyile newayini apho ekungamelanga ukuba zoniwe. Ioli ngumoya oyingcwele, intambiso ngokunjalo. Iwayini intumekelelo yesi sityhilelo. Zintana ndiza kunqaku apho izinto ezizinikwe kuthi ngithixo ngenyaniso ziqhekeza iinzulu zenzulu apho isityhilelo sobuThixo kwakholeke enkosini ukuba sityhilwe kuthi, singahlali nje sime kodwa somelezeke yinyweba inkulu uThixo asinike yona lokuba sihlale esikolweni sobukumkani bukaThixo, hayi ezinyaweni zikaGamaliyo kodwa ezinyaweni zenkosi yethu ethandekayo othe watshila ilizwi lakhe ngokucacileyo kuyo yonke le mixholo njengathi zakwenzeka ngaphambili emhlabeni. Ukholo, ukholo njengoba isibhalo sisitsho, itsho nenkosi yethu, lo ukholiweyo kum njengoko satshoyo isibhalo kuya kuphuma amanzi omthombo ophilileyo embilinini wakhe. Singamthabatha uThixo elizwini lakhe kwaye kumele ukuba sihloniphe oko akuthembisileyo ukuba sele kunikiwe kuthi ukuba kumele kwenzeke. Emva koko ukholo ayonto nje enokonakala, ukholo sisityhilelo esiyinyaniso sentando kaThixo kweli thuba sizifumana kwaye ungathabathi uThixo elizwini lakhe ngaphandle kokuthandabuza. Ukholo sisityhilelo siyinyaniso isityhilelo sentando kaThixo ekumele senzeke kwelo thuba. Ukholo ayonto eluzizi ekumela uyikhangele, ukholo sisityhilelo esiyinyaniso. Zintando thetha ukuthi ukuba uThixo sinike ukunxulumana naye, kukhona izinto esizilindileyo ezimele ukwenzeka zinikiwe kuthi kuba ngesaqubi ngaphandle kwenzame ezithile zamandla ethu, oko uThixo akwenzileyo ukuthethile ngomlomo ngemilebe yethu kumele kwenzeke. Kuko oko inkosi iyakutshoyo kuMarko, kuMarko 11, Marko 16 ngumyalelo omkhulu uba nantsi imiqondiso eya kunilandela. Ukukholwa inkosi evukileyo lawo ngamandla kaThixo, ngoba olu kholo alukho semazwini kuphela kodwa ekwenzekeni kumele kuzibonakalise. Kuzenzo 14 kuverse 9 kubhaliwe phayana, Zenzo 14 verse 9, yona le yayimva uPawulos ethetha owathi eqwalasele kuye ebona ukuba inokholo lokusindiswa. Wathi ngezwi elikhulu, suka ume ngeenyawo zakho, uthi nkqo, yesuka umtsi yahambahamba. UPawulos yaqaphela ukuba ngumntu okholwayo lo. Ibuyela kule ngcinga yakhona, intshumayelo yevangeli kaYesu Kristu kumele ikhonze uba izise abantu ekunxulumaneni noThixo, ukungena kukholo oluphilileyo uba iNkosi inguye namhlanje isenza okunye ngolu kholo oluphilileyo olukhulileyo ukuthi ngayo intshumayelo lumthabatha uThixo elizweni lakhe lube namava ngako oko iNkosi ekuthembisileyo. Kwakhona kwakhona singafundi kwivangeli nakwixesha elilandelayo incwadi yezenzo sibalela kuko. Ngubani okubalela kuko? Ukuba akuthethwa nathi nje kuphela ngentshumayelo okanye intshumayelo eziyinyaniso, kodwa kubani obalayo ukuba uThixo uzityhilile, ukuba iNkosi yenza emhlanganweni oko yayikwenzile emva phaya xa yayihamba kulo mhlaba. Sele sigxininisile ukuba nalapho akathumelanga mntu uba emke laa mfazi ngokuba wayengengumJuda. Wathi kuye, akulunganga ukuba sithabathe isonka sabantwana sisiphose ezinjeni. Yayiyimpendulo eyayinzima kakhulu, kodwa lalingekafiki ixesha lentlanga. Kuqala zizimvu zakwaSirayeli kumele zihlanganiswe, emva koko ibe ziintlanga izizwe kumele zive umyalezo. INkosi yathi akulunganga ukuba sithabathe isonka sabantwana, isonka ukuvile oko isonka. Ukhona olambileyo? Hayi, yayikumalunga nempiliso. Zintanda, lonke ilizwe kukutya kwethu. Umntu akaphili ngasonka sodwa, kodwa ngalo lonke ilizwe, lonke ilizwe esilibekwayo sisonka kuthi. UThixo ulungise iyure yakhe, kumele sime kuko ngokhona singangcangcazeli. Apha ithi wayibona ukuba inokholo. Oh, yanga mna thina njengabazalwana abalungiselayo singathi ngenye imini sime phambi kwabantu abakhangeleka benalo ukholo ukuba babalela kuko, ukuba uThixo unika oko akuthembisileyo ngaphandle kweenzame zamandla. Isityhilelo, isityhilelo ukugcwaliswa ngomoya, umthabathele uThixo ngezithembiso zakhe. Khona iindawo ezimbini nezintathu endithanda uzifunda. Luka 18, apha iNkosi ithi kubaluleke kakhulu. Luka 18 uverse 8,
I tell you that he will avenge them speedily.
Ndithi kuni uya kubalungisa abakhulule kamsinya, kodwa ke akufika unyana womntu wolufumana na ke ukholo ehlabathini apha. Kodwa ke akufika unyana womntu olufumana na ke ukholo ehlabathini apha. Sele sikuphawuli lokhu ngokunjalo, lonke ihlabathi likholwa ukuba uYesu Kristu ngunyana kaThixo, kwaye oko kuyinyaniso, kwaye ndavuya kuThixo ngako oko. Ungunyana kaThixo njengomsindisi wethu, kodwa ungunyana womntu xa kufaniswa nomsebenzi wakho wobuprofethi. Kwivangeli kaMateyu, kodwa waziwa unyana womntu ufunyanwa kayi-26 kusithiwa unyana womntu. Lonke ihlabathi lithetha nguKristu njengonyana kaThixo, kodwa iBhayibhile ithi ngexesha apho unyana womntatyhilwayo ngoba kwakhona indawo yobuprofethi yecebo losindiso luthabatha indawo kumele kwenzeke njengantoni inkosi kwabonakaliswa ntoni kwiziphatho zezibane ezisixhenxe kwaye siyabulela ukuba silapho kwakhona. Umzane wethu Branham watsho ukuvalisa kakuhle uKristu njengonyana womntu. Into enye ayenza ngoko uyenzile kumhla wethu. Ingcaciso eyanikwayo ngako oko koko kumalunga nolungiselo lobuprofethi ndivilwa khona imihla edlulileyo embalwa apho umzana uBrian nika ubungqina bakhe ngako oko. Ndava nje ukuba izinto zivakaliswa njani kuye umqondiso ngelaa xesha yayingumqondiso wamajuda. Umfazi wayesequlen umsamariya kazi wathi siyazi kuba xa the wafika umesiya okwangukristu uya kusixelela zonke ezi zinto kodwa ungubani. Wathi mnalo uthetha naye ndinguye ngaba unyana umntu wakulufumana na ukholo hayi uba ngabe uyabu unyana kathixo kodwa ngaba unyana umntu uya kulufumana na ukholo ngaba babakhona abantu abaza kuqaphela esi sigaba sobuprofethi secebo losindiso nolungiselelo lobuprofethi olwagqitywayo. Mhlawumbi basekhona phakathi kwethu andithembi kodwa kodwa ngenzeka abasathi upho umahluko phakathi kwebandla elibiziweyo laphuma nawo onke amahlelo. Ndixela inyaniso inkulu kakhulu ingaphezulu kakhulu kukuphela ngesitshilelo sobuprofethi ngelizwi ethi kutshile oko abanye bakudlulayo. Sinokristu abanye bathi sinokristu asidingi mprofethi kodwa thina sinokristu samamkela umprofethi othunywe nguye yena njengokristu njengelizwi lokristu konke kuphantsi kwesandla esikhulu sikaThixo. Abantu bathixo kumele benze babe ngamangqina bako oku thixo akwenzayo ngoku ngokwelizwi lakhe. Kuyandongamela ngoba ndazi kakuhle ukuba ukuze kubizwe umtshakazi kunyanzelekile ungasebenzisi igama elithi ukuthengiswa kodwa ukubizwa kungcwaliswa amehlo ethu kutyhilwe kuthi ukuze sikholwe njengoko sitshoyo isibhalo. Yabona ndinithumela Eliya umprofethi ingekafiki imini enkulu eyoyikekayo kaYehova. Lo mhla uyavutha njengeziko kodwa phambi uba ufike laa mhla ulungiselo lobuprofethi kumele lube phaya kwaye izinto ezinye ezingathethi into kwabanye sithetha okukhulu kuthi. Sivuya ukuba ngokunjalo asiziphawuli izinto ngapha kokuqonda kodwa sizibeka ukuze kucace kwaye ukuba asizithethi yenye into leyo. Ngenyaniso uThixo kunikile oko kuthi ngoba bani. Ndizawufunda uLuka 17 verse 5 abapostile bathi enkosini songezelele ukholo
increase our faith.
Songezelele ukholo.
I tend to say.
Ndithanda ukutsho.
The more the word is
kuba,
revealed to us.
Kangokuba ilizwi litshilwa kuthi. Kukangako ukugcwaliswa ngomoya kuye kugcwala entliziyweni yethu. Kangoko samkela ukholo siye sifumane amandla okukhulu sijonge kuThixo. Asiqaphele inani lento zonke oko uThixo athe ngenyaniso wakutshila kuthi ngokuba uyasithanda kwaye nathi singamthanda. Kuluka 17 verse 6 siqhubeke. Ithe ke inkosi, ukuba beninokholo olunjengokhozo lwemonstadi, beningathi kulo mthombe, ncothuka, utyaleke phakathi elwandle, uze unive. Amen. Ngokunjalo sithethile ngoku ngaphambili, siyakuphawula ukuba izinto azithandezelwanga nje kodwa zithethiwe ngokugcwaliswa komoya. Izinto zithethiwe ngokholo nangomyalelo wobuThixo zenzeka phambi kwamehlo ethu. Ndiyakholwa oko, ndiyakholwa kulungiselelo lelizwe elithethiweyo. Ndiyakholwa uba njengenkosi itshiloyo kwiqhenqa ngelaa xesha, ndiyathanda hlambuluka. Nanko umthandazo wethu, intetho enye nje, ndiyathanda hlambuluka. Ilizwi lithethiwe, ndiyakholwa kuba uThixo uza kuhamba nathi kakuhle njengebandla ngomsebenzi wokuba umtshakazi nomoya ungavuma ntwenini. Kuthethwe konke egameni lenkosi ngentando kaThixo, hayi phezu kwempembelelo, kodwa hayi phezu kwempembelelo yomntu, kodwa phezu kwempembelelo yomoya ongcwele. Inkosi eligqibile konke oko kwicebo layo. Oko ngokunjalo lixeshana nje, hayi kuba unga okanye unako ungenza. Siyakholwa kude kufike ixesha, siyakubona ngamehlo ethu yonke into eyenzeka kulungiselelo kamzana uBranham kumele kwenzeke kwibandla elibuyisiweyo apho yonke into ibuyiswe khona. Ayinokuba yenye indlela. Nabana ufuna ukubona ngokwahlukileyo ubona ecaleni kothile. Uzawuzisa ekhaya ibandla elilungisiweyo namandla aphezulu, ibandla elixhotyisiweyo, ibandla apho amandla anikiweyo kaThixo, ukuze nangela xesha imizimba yethu enokonakala inokuguqula. Soloko uThixo ethathe yonke inxaxheba, uyakwenza kwabo bazenza ukuba bafumaneke kuye. Kuzenzo chapter 2 xa uPetros ePawulu ukuba inkosi ivuka khona ngomhla wesithathu pha ucaphulile ilizwi kwindumiso. Andiyi kumvumela ukuba umphefumlo wakhe okanye umzimba wakhe abone ukonakala. Yayililizwi, ilizwi kwakumele uba lizaliseke. Izenzo 2 verse 27, ngokuba akuyi kuwushiya umphefumlo wam kulabafileyo kananjalo akuyikumnikela oyingcwele wakho ekuboneni ukubona. Ilizwi kumele lenzeke ngoko kwenzekayo. Umtyholi angazama ukwenza aye gapha nangapha. UThixo utshile uba kumele kwenzeke ngoba uThixo thetha ilizwi lokugqibela, hayi omnye. Yindlela enye, ayikho enye indlela yokuyijikeleza isithembiso esenziwa kuthi kumele sifumane ukuzaliseka kwaso. Akukho ukuba kungenzeka okanye hayi okanye unga okanye konke kumele kwenzeke ukuze oko kubhaliweyo kuzaliseke njengoba kusenzeka kuwo onke amalungu. Apha siza nenqaku kwintloko nasemalungwini kumele kube khona unxumelelwano. Mele ndizibuze umbuzo uba ingaba sinxulumane kangakanani nenkosi nje ngokuba singanxulumana thina. Ingaba sinxulumene side sivakalise ukuba singamalungu omzimba omnye, ngoko sinxulumene ngendlela enye amalungu emvelo anxulumene elinye kwelinye. Ndifuna umxela oku, kusekho into esilelayo. Kuphela ngoko xa isiqhamo sokuqala sithe sabhaptizelwa mzimbeni mnye ngomoya oyingcwele, oku kungenzeka kutshilo. Ngoko ewe kumele kwenzeke okobuThixo njengo inkosi itshiloyo, ngoko hlalani eYerusalem hlalani eYerusalem nilinde idinga loyise side nibhaptizwe nonke kwilungu elinye likaThixo emzimbeni kaYesu Kristu. Andithethi malunga nezimvo zokwenyama okanye kokuya okanye imfundiso sithetha ngako oko ukuba bonke bamkele intambiso. Ubhaptizo luyinyaniso kumoya, lubhaptizo luyinyaniso eluthandweni. Ngoku uthando lukaThixo luthulelwe entliziyweni zethu ngayo umoya ongcwele. Isiqhamo sokuqala umtshakazo yinyaniso kaKristu, unobomi bukaYesu, unomoya kaYesu Kristu, ilizwi linemvelo yakhe zinye naye banye. Nditsho kwakhona asijonganga kwinto ezenzeka ngoku kwiinkqubo zenkolo kulo lonke jikelele ilizwe uba bantu bakholwa oko bakufunayo. Sithetha apha malunga namava eBhayibhile uThixo sithembisile, amava inyaniso nomoya oyingcwele, ubhaptizo ubhaptizelwe emzimbeni wenkosi, ukubuyela elithandweni lokuqala kwintshukumo yokuqala, ukuba njengoba kunjalo ekuqaleni kekube njalo ekupheleni, babe nezinto ezifanayo. Akho mntu uzawuthi hayi yam le ayeyakho, intliziyo inye, umphefumlo nomnye, omnye komnye ngomnye. Oku ngenyaniso kuza kwenzeka, ndiyakholwa koko ngoba kuphela xa laa mpembelelo yobuThixo ithe yenzeka, akukungekho santi endlebeni kodwa bezindlebe ezizelwe ngumoya, ngoko kuza kuyiza ukuxhotyiswa kwaye uThixo ophileyo uzawubona kuko ukuba kulungile kuze kuzaliseke. Ukuba wena nam bekumele sikwenze oko, besinokoyika ngoku sithi hayi mhlawumbi izinto zizawubhuteka. Akho nto enobhuteka, uThixo uyaliphaphela ilizwi lakhe ukuze alenze. Njengoba sithanda ukutsho, ukuba ilizwi lakhe lingaphakathi kuthi, ngoko uyasiphaphela ukuze ilizwi lakhe alizalise kuthi ngathi. Ngaba likhona uvuyo oluvelayo lokuba uThixo unenceba kuthi, hayi kuphela ukusindiswa kodwa unikwe inceba, usinike inceba yoba simazi. Njengoba umkhonzi kaThixo sithi ndifuna ukumazi emandleni okuvuka kwakhe, siyakholwa nako oko. Kuba simazile ngoku namandla ovuko aya kusebenza abe nentumakalelo kuthi, ngako kuThixo akuthembisileyo wanenjongo yokwenza. Kuya kwenzeka, kumele ukuba kwenzeke. Hayi umbuzo ukuba ubuza wena nam ukuba ingaba uyakholwa na ukuba ndingayenza into enje. Emva koko sicacise, Nkosi ndiyakholwa, Nkosi ndiyakholwa ngokuba utshilo netyala selihlawuliwe kwaye sinomsebenzi ogqityiweyo wokuhlangula. UPaulus eEfeso chapter 5 selibonile ibandla ngendlela iNkosi elazisa phambi kwakhe lingenabala lingenambimbi. UYohane wambona kwisitshilelo 19 njengomtshakazi nomsitho wemvana, usikelelekile unoyolo lo unendawo kuvuko, unesabelo oluvukweni lokuqala, lo abo babiziweyo nguThixo baze bangqinela umsebenzi wokugqibela kaThixo. Thanda ufunda kuLuka 17 verse 18
no 19. Has no one else been found who has returned to give glory to God?
Akufumanekanga na babuyileyo besiza kuzukisa uThixo ngulo wolunye uhlanga yedwa na? Wathi kuye, vuka uhambe, ukholo lwakho lukusindisile. Awubazi kancinci ngentetho eluqobo noba ngamazwi amanye, usindiso lwenzeka eGolgotha, usindiso nempiliso igazi laphalana liphalela ukuhlangulwa kwethu, insindiso yethu ukuze siphile emizimbeni yethu. Ngamanxeba akhe siphilisiwe. Masishwangathele, siphila kumihla yokugqibela, ekupheleni kwexesha lesiphelo. Siyabona iintshukumo zepolitiki ukutshintsha kwazo ukuqhubeka ngolu hlobo. Ubani onokuthi iimiliyoni eziyi-5 zoqulunqo lwaseGermany kwaye wonke umntu owayepha uyayazi ukuba iintshukumo ziqhubeka kanjani. Ngesaquphe silinde nje ukuba uThixo abize kwabakhe abalungileyo. Sikutshile, siyavuya ukuba kuze kule ndlela, ukuba kuqhubeka kusiza kula ndlela. Ngokunjalo nakwezinye iindawo siyaqaphela kakuhle ukuba umoya wofuduko ukho. Inye into endithanda ukucela uThixo ekujuleni kwentliziyo ukuba kungakhona ukuzibonakalisa ebantwini kuze kuthulule umoya kaThixo ngokuba abantu bayishukumisa ijokhwe yabo ngamandla abo okukhulu. Kodwa ka umhlekazi woniska wayevuyela ubhiyozo lefoti noGorbachev ngelaa xesha, ndathi namhlanje babhiyoza, ngomhlo ngomso uza kugxothwa. Ndiyakuxela ntoni? Khona izinto unoba nazo uzitsho nje ngokuba wazikakhe uba ixesha lilapha. Sivuya kanjani ngako konke oko sithi sikutyhilelwe nguThixo? Konke kuzawukwenzeka kakuhle, uThixo uzawukwenza kakuhle. Irhamncwa elalikho likho liya kubakho kwakhona phayana, bonke babuyela eRoma konke ukuze amazwi kaThixo azaliseke. Emva koko ekupheleni kuze kudlule njengoba ilizwi likaThixo litshiloyo ukuba baza kuhluba iyenyukazi libeze balitshise. Kuya kwenzeka ngokuba umlomo wenkosi ukuthethile. Masicinge malunga neempuma zaseMelika neentshona zaseMelika, oko umzana uBranham wakutshoyo kwiminyaka, ukuba yonke laa ndawo izawutywilela emanzini ezinzulwini zolwandle. Apha kakuhle yonke into isondele kakhulu ukuza enkosi kusondele. YanguThixo asinika inceba aze asixobise asibhaptize emzimbeni omnye kuze amandla akhe aziswe. Emva koko siye kula mazwe, hayi kuphela ngamazwi kodwa inkosi uThixo ihambe nathi. Ewe, ihambe phambi kwethu yenze ilizwi layo. Abantu abangenakukholwa namhlanje bazawuthuthuzeleka bubukhona bukaThixo baze bakholwe. YanguThixo angatyhila olu lahlekiso olukhulu lwenkolo, hayi kuphela uAspartan Mayor kodwa nomdiyadiya opurple wako konke okokrazulo. Yanga angakwazi usisebenzisa asenze uba silungele. Sonke siyazi uThixo mfuna abantu bakwenze oku, kwaye kuzawukwenzeka, kuzawukwenzeka. Iintolongo zizawuqhushunjiswa, abantu bazawuba ngabakhululekileyo. Ilizwi likaThixo lizawuvakalisa, aliyi kubuya lilambatha kodwa liyakugqiba oku uThixo akutshiloyo ebantwini bakhe. Umbuzo awuthi Nkosi unga okanye Nkosi ungenza. Inkosi ithi ndinako ndiyakwenza. Siyakholwa ngentliziyo yethu yonke uba sikholwe nje uba sitshoyo isibhalo ngayo yonke into sizisa enkosini uThixo wethu. Uzawukwenza zonke izinto zilunge, udume egameni lakhe elingcwele. Amen. Masimeni sibulele enkosini sonke. Nkosi Thixo wethu, siyathuthuzeleka, asinawo mazwi okuvakalisa oko sikuvayo. Usisindisile, lonke ityala laxolelwa, sonke isono yonke into wasihlamba, samhlophe qhwa kuneqhwa. Nokuba bezibomvu zingqombela njengegazi, zizawuba mhlophe qhwa. inkosi ethandekayo, kunjalo nakuthi eCalvary, ngako oko kwenzeka eCalvary. Amen. Nkuwe mvana kaThixo eyahlatywa, siyabulela kuwe ngegazi lakho elingcwele lobuThixo elizisa ubomi bobuThixo, lwaza kwisihlwele sakho ubomi obuvela kuThixo, owamazibulo benyulwe nguThixo, bamiselwe ukuba benziwe ngokomfanekiselo kaYesu Kristu, sibe ngawamazibulo ongowamazibulo kubazalwana abaninzi. Asizifanelanga zonke ezingcebo, kwakhona lubabalo, lubabalo olukhulu. Kwaye olubabalo iselubabalo namhlanje njengesihlwele esixolelweyo. Nkosi ethandekayo, uzibonile izandla eziphakanyisiweyo, uyayazi intliziyo, uyabazi ubomi. Sonke sinezidingo, sonke sinezidingo, sinezicelo zomthandazo, sinabo basisondeleyo ukuthi ukuba sithanda ukubabona nawe Nkosi, banintsi esiza nabo kuwe ngokholo Nkosi. Ithuba liyawufika apho siyawuhlala koko kumele kwenziwe, kwaye kuza kwenziwa kuwe Thixo ophilileyo. Siyabulela nangoku Nkosi ethembekileyo, ndiyakubulela ngokuvula komdiyadiya. Ndiyabulela ngokutshila umdiyadiya wevenbu. Ngokunjalo siza kuwe sinokholo ukuba ukrazileni umdiyadiya opepul uzawunika inceba kuyo yonke imigwebo, nokubizwa ukuphuma kuya kuba njalo kubo bonke abantu, izizwe, ilwimi, Thixo. Umhlaba ungaqaphela ukuba ulahlekiso lukhulu kwicala lenkolo njengoba abanye belilahlekiseka. Thixo thembekileyo, silapha ngoku sisazi ngenxaxheba ephezu kwethu, siye saziwa nguwe, sakwazi, sasindiswa nguwe, samkela isitshilelo ngokutsha. Oh, siyakubulela ngokunjalo ngolungiselo lobuprofethi kwixesha lethu, ngokusazisa kobuThixo kwicebo losindiso loThixo wethu. Nkosi yethu, ngenyaniso asidingi mntu ozosifundisa ngoku, wena sifundise. Ngokunjalo intambiso sifundisile oko kulungileyo, intambiso engcwele ithe yehla phezu kwethu, umthetheleli omkhulu usikhokela kuwo konke ukwenza kwethu. Nkosi, ukuthi nika amandla ibandla lakho, umxhobise, umbeke endaweni yenkonzo yakho. Sikudumisa sonke Thixo, siyakudumisa ekugameni elingcwele likaYesu. Amen.